nkwagalize okukakembera tekiba kirungi oluusi biswaza ate bw'otoswala ogwa waliwo kabaka eyakakembera yamaliriza swadde ng'eyajembulukuse walina bayibo gibikule osome kabaka gwe gamba mundaganekadde Daniyeli sura satu kabaka Nabukaduneza yakola ekifaananyi n'akitimba zaabu wamanga kitemagana yayita abantu be n'abagamba basinze ekifaananyi ekyo bangi bakkiriza naye abasajja basatu baagaana ng'asooka ye Misaki owokubiri Shadraka owokusatu Abednego wamma baagaana kabaka yatabuka n'alagira abajasi be bakwata abasajja bo babasuule mu muliro ekyewuunyisa abasajja tebaafa katonda waabwe katonda waffe yabataasa yaswala betulekera mukama yagamba entegeka za mungu tezimanyibwa mwagaka mukama by'oyagala kusaasidde tolifunamu
Simanyi